Bayete, bayete,
bayete,
bayete, bayete,
bayete,
bayete, bayete,
bayete, bayete, bayete,
Uphezu komhlaba Welu inkosi yamakhosi
Ulithwala lamadwala
Uyikhokhoke Bayethe